Buheri mimi hali yangu, nashukuru Mungu sina choyo. Naishi vizuri na ndugu zangu, moyo wangu safi najijua. Naomba dua nifike kule napotaka, maana najua